Jello Beats, holla at me.
Akungono chindu kwalu yotholi Ghost Rider. Gose kuphela umnyaka still ungadropanga. Istrike njani kuphela igame isingasikoranga. Producer yakho bayikena kuphela end of fire. Except dog mangibala ama-fans wami ngiqala ngawo. Ukuthengisa nyana umzimba uxathi nami ngilala nawo. Angazi labantu lana why bangikhompera nawo. Bakwenza ithoy ibhari still awujumpi kudlalwa ngawo. Angikakaqedi indaba ninye ngakanibhedi. Manje nibhukane nengozi angeke nihlale ningafenti. My line akawork angazi uthini lo chair. Uqaphele mangiqeda ukudropa lena ngizomkhipha nephenti. Dog mele ngiqala ukubhala into enesense. Nisilimaza indlebe i-production engenasense. Ningayishaya i-drying nifundise nje ukushaya i-track. Ngithanda i-anti eshingathi ama-demon mase-church. Ufantiyama ungiphethe i-spam. Akusela kuchitheka igazi. Kanti uthini lo Vic Rider akadlalele kude adlalele emaveni. Ibar ekuseba fana intswambu le ntwana ithatha ma-chance. I-Dreamers Family Leon Shooks tagcwele ama-sharks. Angidlanga bafana ngisestudio ngiloku ngiyasipana. Akekho umrepho ongayenza kanje nanini yaxava. I'm killing beats, I'm on the streets, I'm super saiyan 3. I got keys, I'm getting in. Uzogcwala jing bafaka iskill abafana bami. Hayi kakakhali simbi ngizwile bazila abatshana bami estudio akakadliwe. Ukuthola nyani gig end of fire uqathi uyapop. Ustyle unalo italenta kodwa still uyalimosha. Ungile type ne-attitude yekunya ngiyakubona. Uzenza ibhaluni uphakama kuphela mabakubomba. Ukubhala i-hit kuyonithatha umnyaka wonke bafana. Igame iphethe umina ngeke bayibona bafana. Ingakapheli i-career sikakaqedi bafana. I'm sure nayizi production ayifani nakancane. Okay ngirepha into enesense plus angidinga ukuthuka inhlamba. Mukhono nenkinga manje singamthinta ngempamba. Nginje hlalelwandle mina ngibloma nabo shaka. I-KGR emotshari niyagodola amakhazi. Wena ukuringa i-var sweet awukwazi ukushaya i-track. Uyaphapha uyasinyela plus ufanelwa kuba yi-fan. Nami ngibiyela nganejardini nginenza ama-fans. Angikusho kugcwala i-chest ma ungagcwali ngami i-tech. Ucathi uyababa kanti awuboni ulahla i-moral. English angeke ikwenze wabadope baba-focus. Uyaphapha ucathi use-England unyile sanu-local. Le-game class mina kuphela umfundo othola i-total. Ucathi ngiyakusaba uyasishutha bara ngikusabi. Masibali top 10 yabo mrephekasa sikufaki. Sikudlalela ingoma esimnandi thula ayifani. Gibele bitini ubone mina nawe asifani. Uraphidodi intwana uqathi ngakhetcha amafeeling. Hamba ngewalk yamabhosi yawathanda amafilimu. Ngiyakubona wena ungile type elandiline eclinic. Ungile type esanokubona mina mayifika esipilini. Manje niphathwa amahloni angithi nisukele inkunzi. Lo mzekusisiwe uyajampajampa ungafunga impunzi. Ngene true words ngifuna igane ngiphuma ne-uzi. Sifike ngedust angeke nisibone kugqwele uthule. I-Vara nirephinini into eniyaziyo kuphela ukukhepha. Una 3 years urepha kodwa still awunayo i-track. Ngapha na-achuze wakho ubhala izinto esingenasense. Ngadrop igethi kasilonke lahlanya ngiyaflex. Masivele estradini nibheke impama ezokhala. Ngiyanibona kufacebook niyathanda ukuzenza bosinayi. Khuzani madoda ekuqineni khona ozokhala. Ngiyanitshela bafana ngiyamazi ukhona ozolahla.
And you can hide your toes. Once one cam start recording, you can strike a pause. I took some edits from my teachers using metaphors. And I just love the way it feels and not just how it goes. Relay the fact that you all niggas don't attract me. I repel. Come up with your army, boy, I rebel. I'm the most humble motherfucker, yeah, I can tell. Came up here to rap, I need my money now. I've been rapping since the day one, I'm king now. Niggas call me crazy, yeah, I'm too crazy now. I'm take it all easy, more it's dizzy now. I am dizzy now, busy.
Bala malana kondili pen lam li straight. Bana ma buzz. Bana malana ngeko heavy. Sure, angeku plome ma unga bemi. Manje baya skomba ngathi bamisa ma taxi. Sure, awubheke manje beko safety. Makuthiwi game ikruka shot mayitha mabhubesi. Sanokudlala ngamagama. Nina nisalusa amadada. Nithanda ukuzenza kwezankewa. Nehla zoniphula amagatsha ene. Ngilula amajida maseka phula amagada. Manje nisikhomba masende ngathi isambatho sombhaca.
So far.